mpenzi, nakutamani wewe baby, nakutamani wewe baby,
DJ Mazo.
Nakutamani wewe baby.